Abaka mu parliament abalonda aba parliament ye 12 bali mukuba bidairo okuva enkya ya leero era nga abasoba mu 9 bamaze okuba ebirayiro. Mu bakubi ebirayiro mulimu abadde speaker of parliament ye 11 Anita Among, Sabaminista wa Uganda Robin Anabbanja Musafiri, Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire Dr. Chris Baryomunsi awamu n'abalala.
Ai Nabbanja Robina, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this parliament and support and uphold the constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God.
Hey.